Heaven.
Weasel, you know that he did it.
You already know what it is, please. Squeeze. Ukiona manyoya jua kashaliwa ni paka kasizi.
Paka kafrizi, alitaka nizi.
Si wanapenda kubeng, sombe tutimbe na gang. Tukija na gang, nishari kamili yosono sushari. Bada kudrunke masa kaja kichang. Walitaka bari mana muktasari uhasha upata. Ni kama homu mbali, kuna bebe kari unapinduka ta kwenye kichaka. Umetoka mbali, unakwenda mbali, yani hapo time do inamata. Ni mtaftaji, ni waga achoke, yani sikuwa kichoka kaisha pata. Menipata pata, ni palipo gundi ndo kuna nata. Uwanja mpana, tuliza body, tupige story, hakuna matata. Siofia watu kukukosa, hakikisha tuwe umejipata. Na lengo letu ni kunyosha, kama papo pakukata. Menipata pata, ni palipo gundi ndo kuna nata. Uwanja mpana, tuliza body, tupige story, hakuna matata. Siofia watu kukukosa, hakikisha tuwe umejipata. Na lengo letu ni kunyosha, hata kama papo pakukata.
Waza yangu, shindo fanya yako, pita njia zangu, ije kula kwako. Nikutia sira, nkutupe dampo, hata kama mwalimu mkuu mamako.
Nilivo zeda kamanda kwenye mission, wezi kuelewa mpaka uende tuisha. And don't give up, bisha nanzishe, ni level tofauti kwa sifananishe. Nisome kwenye mafundi waku rap, kuna waku drop me down. Kwenye boom bap, put your hands up, breeze kama Chrissy Brown. Watu wanabonga, henu wanachonga ila misi wazi. Wanataka wapate kitonga, mesau mandonga ni mfu wa kazi. Menipata pata, nipalipo gundi ndo kuna nata. Uwanja mpana, tuliza body, tupige story, hakuna matata. Siofia watu kukukosa, hakikisha tuwe umejipata. Na lengo letu ni kunyosha, hata kama papo pakukata. Menipata pata, nipalipo gundi ndo kuna nata. Uwanja mpana, tuliza body, tupige story, hakuna matata. Siofia watu kukukosa, hakikisha tuwe umejipata. Na lengo letu ni kunyosha, hata kama papo pakukata.
We'll be right back.